Lucky sound.
Kuja hivi yeah. Ya nabaki lisha goma. Nina jambo moja eti kwanza. Samani dada, najua unaraka zako, ila minina machachi, nisikilize wenzako yeah. Eti unatokea wapi hivi, nielekeze nijue, nikipata muda nijisogeze. Kwanza nikujue jina. Kujitetea nikikatiza pande zako, manyungu wakini yote. Mana you look so beauty, mwonekano ni toto wa geti. Hivyo nina wasiwasi, sije kimbizwa na marisasi yeah, yeah. Eti unatokea wapi hivi, nielekeze nijue, nikipata muda nijisogeze. Kwanza nikujue jina. Nilikujue jina.